Numeri 19 verse 1, uJehova wakhuluma kuMose naku-Aroni wathi, verse 2, lokhu kuyisimiso somthetho uJehova ayale ngaso ukuthi, yisho kubantu abadlali ukuba balethe kuwe isithole esibovu, esingenasici, esingenansolo, ongazange kubekwe ijoka phezu kwaso. Verse 3, nesinikho Eliyazari umphristi yena sikhiphele ngaphandle kwekamu, sihlatshwe phambi kwenu. Verse 4, Eliyazari umphristi uyakuthabatha igazi laso ngomunwe wakhe, afafaze asikhombisa ngaphambi kwetende ukuhlangana ngegazi laso. Verse 5, isithole sishiswe phambi kwakhe, isikhumba saso, nenyama yaso negazi laso, kanye nomswane waso kushiswe. Verse 6, umphristi uyakuthabatha umsedari, nehisopi, nendwangu ebovu, akuphonse phakathi kokushayo kwesithole. Verse 7, umphristi useyakuhlanza izingubo zakhe, ageza umzimba wakhe ngamanzi andukuba angene ekamu, umphristi abe ngongcolile kuze kuhlwe. Verse 8, osishisayo uyakuhlanza izingubo zakhe ngamanzi, ageza umzimba wakhe ngamanzi, abe ngongcolile kuze kuhlwe. Verse 9, umuntu ohlamukileyo uyakubutha umlotha wesithole awubeke ngaphandle kwekamu endaweni ehlamukileyo, ugcinele inhlangano yabantwana bayizali kube ngamanzi okuphothula, kungumnikelo wesono. Verse 10, obutha umlotha wesithole uyakuhlanza izingubo zakhe abe ngongcolile kuze kuhlwe, kuyakuba isimiso esiphakade kubantwana bakwa-Israyeli nakumfokazi ogogobeleyo phakathi kwabo. Verse 11, othutha isidumbu somuntu uyakuba ngongcolile izinsuku ezisikhombisa. Verse 12, uyakuziphothula ngawo ngosuku lwesithathu nangosuku lwesikhombisa uyakuhlambuluka, kepha uma engaziphothuli ngosuku lwesithathu akakuhlambuluka ngosuku lwesikhombisa. Verse 13, yilowo nalowo othinta isidumbu somuntu ofileyo angaziphothuli uyangcolisa itabanakele kaJehova. Lowo muntu uyanqunywa ku-Israyeli ngokuba amanzi okuphothula akafafazangwa ngawo, uyakuba ngongcolile, ukungcola kwakhe kusekuye. Verse 14, nanku umthetho. Uma umuntu efela etendeni, yilowo nalowo ongena etendeni nalowo osetendeni uyakuba ngongcolile izinsuku ezisikhombisa. Verse 15, nazo zonke izitsha ezivulekileyo ezingenaso esisibekelo esiboshwe kuzo zingcolile. Verse 16, yilowo nalowo othinta endle obulewe ngenkemba noma isidumbu noma ithambo lomuntu noma ithuna uyakuba ngongcolile izinsuku ezisikhombisa. Verse 17, abangcolileyo bayakuthatha umlotha wokushayo komnikelo wesono namanzi agobhozwayo ayakuthelwa kanye nawo esitsheni. Verse 18, umuntu ohlamukileyo athabathe isophu aligcobhoze emanzini afafaze ngawo itende nezitsha zonke nabantu ababe lapho, nowathinta ithambo noma ababuleweyo noma abafileyo noma ithuna. Verse 19, umuntu ohlamukileyo amfafaze ongcolileyo ngosuku lwesithathu nangosuku lwesikhombisa, amphothule ngosuku lwesikhombisa, ahlanze izingubo zakhe, ageze ngamanzi, ahlamluke ngakusihlwa. Verse 20, kepha umuntu ongcolayo engaziphothuli, lo muntu uyakunqunywa phakathi kwebandla ukuba ungcolisile indlu engcwele kaJehova, amanzi okuphothula akafafazanga ngawo, ungcolile. Verse 21, kuyakuba isimiso esiphakade kubo, ofafaza amanzi okuphothula uyakuhlanza izingubo zakhe, nothinta amanzi okuphothula uyakuba ngongcolile kuze kuhlwe. Verse 22, lokhu umuntu ongcolileyo akuthintayo kuyakuba ngokungcolile, umuntu okuthintayo uyakuba ngongcolile kuze kuhlwe.